Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen ɗi e fulfulde miɗen Alkam Sare Noga e go'o lewru mai hitan 2026 sakirab to gonɗon heɗade hejuji amen ɗi lende mangal mum wakkati jon o fu min calmin am sanne. Mi andinam on tan wiide lumo mongo bomako fan jottoɗa laamu kayka cumo nangi ɗum alal baare keñem lewi seeɗa foti keɓar ɗuɗe ton ɗi ka bonandaji ɗi ka wala fu ɗo haaɗen. Laamu tomi tiɗɗalla ɓilleɗo e heɓugol ndiyam le on ɗo nokku ka latke sababu tiɗinde golleji kewɗi le on ɗo nokku gollirɗi kumaniɗi kabaru muɗum ka holliti widano wondi wadde imma daraji ɗi wawi fu yellano huncana kabaru o hoore sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɗi min jogone omin kikiɗe hande bisimilla moɗon heɗade min. Lumo mongo bamako ɗo cumo nangi ɗum alal baare keñe wakkati yamde sappo e jeenayyi nde wi seeɗa foti keɓarɗile on ɗo nokku bonandaji ɗi ka wala fu ɗo haaɗile laamu kayidu oɗo cumo goto matama le lumo mongo laamu kayi balɗe seeɗa tam baɗe julde layya fa keɓen famtare si tasidi ɓe wonko heɓani en dow majjom keɗemo
nde lumo mongo genni bamako jagotoɓe kan yimɓe heewi ana wonde yaltinde kaake mumen sumat to hiite jamma ƴaɓɓi ɗon bonal a satti sanne ɗi meuble ɗiɗi kan butigaji kewɗon ko suumi to hiite ne wi seede yogaɓe taba onnu ko ɓuuri butigaji deɓe wonko suumi fattimi pep yimɓe joyon hiite barmi ɗon fa nawi ɓe naɓama cuu doctor en nde genni kaydu hono ñali hiite de immike nde lumo toon keeñe jamman fottade hannde beete so wala watti sappo e goho jamɗe wonko hiite heeɓa ñifa nde watti joni hollita ko wi fe goto yonki muɗo heddigue o bonalla ngam yimɓe hewɓe kaake mumen boni toon ɓe hollitti mettan ɓerna mumɓe sanne ɓattago nde julle miccutunde wi hono ngel hiite du suumi luumo sukuni kura ɓamde sappo e joyyi yaade sappo e jeegom février nde genni bamakoto bonala muɗum wala foto haadi.
Mi holliti on jomɗo sembe kabaruji ɗi fuɗɗata ɗo le laamu tomiyaka tiɗɗalaji kewɗi ana wondi matere bangal heɓugol ndiyam le on ɗo nokku ana heɓa lebdi kewɗi ñalawma hannde o ɗo latke sababu yettinde gollirɗi kewɗi kutteje bangal muɗum fa keɓen famtare anni ko keƴaɗo amin gonɗo le on ɗo nokku ɗo on Ishaka Koulibaly heɓani en dow majjum ɗo fetan Ousmane Ñaly Boly sita siɗiɓi.
Tomiña tiɗala ndiyam ana bonna golleji kewɗi ɗi keɓe goni dow muɓɓen sottoɓe ñamduji lotoɓe mobilaji e motoŋaji e sottoɓe ndiyam fu koltiwide o tiɗala ana tampini ɗumɓen sanne ana bonna golleji muɓɓen kewɗi ana ɓuyta dow keɓal muɓɓen.
Min jiyan sasnaji moƴƴinanmi watti fusmen lafaki kouran miɗo wawi moƴƴine ko yaata litreji ujunaji jeɗɗi leñol man ga saabe tiɗala joni litreji ujunaji nayyi tan wawi moƴƴunde min mi cotto ko ñamete le restaurant goto saabe laffe janɗan ɗum wadde tiɗala mawɗo e gollan ɗan mine woɗɗide ɓunnu to jan heɓete min mobileji lotanmi mimi lo toon moto taxi goto ƴeewine kan ndiyan ko yatta kilogaji ɗiɗi so warami lota ɗi motoji e mobileji
e wi maire commune Tomiña Boba Abed ne ko dakkuwo kabaru muɗum ana fawi dow caɗele gonɗe dow tiɗal énergie Mali et Somajep.
Mine hooreɓe meɗen waɗi immadaraji mi yetti hooreɓe Somajep min lamdiɓe ko sami mbin o tiɗalla jan ɓe hollitti amin watti fo so kuran wala jiyan wawa heɓede meɗen wondi e fiiɗe dabiriji du fammude jamaren nde cuuɗi arajoji honno ɗi jeñji hani moƴƴinirede caggal muɗum ndu mi fiyan dabiri yalla satuji ana irtelle geni fa heƴira
fadde majjum wartude no woruno yimɓe hewɓe ndiyam ɓulli woni ko nawtoroto ley genni ndi ɗonno ko Ishaka Koulibaly heɓini sijo tamani iwde Tomiña.
Le ñalawma hannde o heɓugol ndiyam ka wona fu wona hun newi nde feyi ɗum latike le galluje mawɗe na du le kiriduji ɗi fewde oɗo kabaru ka yimɓe hewɓe le ñalawma hannde o ndiyam ɓullini wonɗi nawtorto e le golleji mumen hono fuɗan ɗom ndiyam hani waɗede yalla ana laaɓine bangal cellal fati tawa ana yettina yimɓe ñaw fa keɓen famtade anni ko kanko Mahamadou Koulibaly o dogotoro wonko o sifoto e dow dabereji kanɗi fi heede bangal ndiyam ɓundu fade yimɓe yarde ɗum wonko wi fati yatara keɗa sita sidiɓe.
Keɓonna faamu ɓulli ɗi uddaka ndiya muɓɓen wawa yarede saabi ko suuɓi ana wawi nadde e muɓɓen natirinde hendu na ndiyameji toɓoji na du tundiji goɗɗi ɗiɗo ɓerde andano wiide ndiyam ɓulli wawa yarde ni tan sini siwaka na du wattaka ko wawi laaɓinde ɗon won ɓoɗɗe wiyete akatap kañe eau des javel akatap so goto ana wawi wattede le bidon 20 litres eau des javel 12% kañum du aɗa wawi hebbinde uddode bidon gatta le litre uji joyyi ndiyam hono ni woni ko ndiyam wawi moƴƴinirede fa heɓa yare
d'autre alternative.
Sidio Tamani mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji Mali Irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnole union européenne e gouvernement norvège
jagabule amen piobe li balom kanyum be gipna dubi sappo e jiddi kanyum en ka hebi wadde qualifiade e quart de finale e le coupe du monde be ngatti tan leedi Tanzanie baddi di kambe do hebi baddel gotel kambe woni ardo di kambe woni ido ba e le gubal ngal be noddirta sele nyalamo hande o be kewi jigto tobbe joy be garam hebi wondirde e le leedi Senegal to lando jabi alam noga e nay lewru me wakati yamde sappo e jeegom sakira do mi kaddate kabarji amen de kikid hande mi jotu am tan heedade mi.